Gavumenti okuita ministry ebyenjigiriza efulumizza ekiragiro eri amatendekero aga waggulu gonna omulinezi university okutandika okuteekateeka okusomesa mu ngeri ejjayo obusobozi bw'abayizi competence based curriculum okutandika n'omwaka gw'ebyensoma 2027-2028. Akulira ettendekero erya Makerere University Business School MUBS Professor Moses Muhwezi ategeeza nti minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yawandiikidde amatendekero ag'ebyenjigiriza aga waggulu gonna ng'agagamba nti gave ku nsomesa ebaddewo ey'abayizi okukwata obukusa ebibasomesebwa gadde ku nnambika y'ebisomesebwa empya nga eneggyayo obusobozi bw'abayizi ate bayambako n'okusoma nga bwe bafumiitiriza. Muhwezi ategeeza nti kigendereddwa mu kakasa ng'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu biitambulira wamu n'ennambika y'ebisomesebwa ey'amasomero ga siniya n'ekigendererwa ekyokakasa nti omwaka gw'ebyensoma 2027-2028 we gunaatuukira nga enemase okulambikibwa obulungi. Bino abyogeredde mu musomo okukwata ku byenjigiriza eby'emikono Technical and Vocational Education kwa okuteekeddwa Makerere University Business School kwa ekitongole kya International Development Research Center n'ekigendererwa eky'okwongera okubangula abakyala n'abavubuka ku byenfumba n'amasannyalaze ebitakosa butonde. Omunoonyereza omukulu okuva mu kitongole kya Green Energy for Women and Youth Resilience in East Africa Dr. Slivia Araket ategeeza nti baagala okukwatagana n'ekitongole ekitegeka ebyensoma eby'emikono ki Uganda Vocation and Technical Assessment Board okusawa ennambika y'ebisomesebwa etunuulira ebyenfumba kw'ossa amasannyalaze agatakosa butonde.